kwambili wesanene wesanene kwambili wesanene wesasimba kwambili zikalino landida cheminjolo munyada kungo simba dieka kungolela kwandeka zikalino landida abalanzango musadanda ule ngupingo mvela zainendeka pamene ndikupanga anango ndilemba mwachitsilo.